Another page, Chovu Inc. Wapo Low presenters Rima.
Siki zembe siki nyonki, kama Masai inavyoendesha ya mang'ombe. Inachekesha temi wanageuka vibonde. Demana nina Yesu na mitume 12, mevwa Yosefu na mitume watovati so njili. Nazungumza kovrani kwa duwa sobadili mimovrani. Nalijua pori zaide ngiri kamovrani. Wamondishi mboga lebashiwi nini mani. Niko vitani na hii ni bailo. Na wawawawawawakilisha wawawawanagathibika. Na wawawawakilisha wawawatawabarisha. Na wawababatilisha babababadilisha babababababaisha. Baba yena sababisha mziki na maisha, kupata au kukosa. Atufanani sura kama nape na mandosia. Ukikanyaga unakufa kama futa ya mamposa. Yadana, mangi hapa raised by a grocery.
Wanapo jipanga vipi wataweza top mainstream. Yes, mina pluvu Apollo. Wanapota futa kiki kukamata hizo top 10. Domana wana rise na kufo. Rule boy mchaka, mekwe kama waka. Bad boy kwaka, ya boom shaka waka. Dancehall pipa na plaka kiwaka. Underground rapture, pa game mini kocha. Wapolo kimo misimo mirindi moya usimo. Mina pita wezi pita kwenye shimo. Niko mechwari bansai wai geto yutambasada. Rikating wai miya rampam papapa.
Mufasa be the name your presenter representer. Catch me on the zone from January to December. Adam kanipigia toka bustala Eden. Na shusha hii verse ili mardi to a even. Call me Megan Stallion on the dance floor. Dunga shusha beats ili ni track bro. Wapolo this? Wapolo that? Wapolo bits, Wapolo what? Wauni, Wauni, Wapolo this, Wapolo that, Wapolo bits. Yeah. Wapolo move
ana do kwenye bitu toy draw. Dinky light, dinky microphone, niki kabako. Niko for sale biz nenga kama Kariako. 2020 mix plate, check it out, download.
Ili kolabo na my radio presenter. Game ya kibongo na voipanga, chekecha. Na wasanini kiwatwanga, pepeta. Cheko la taifa, nchi na baki nenepa. Izi ni legacy, si sifa.
Wapido
flow na nasi kisaifa.
Mamilo
ruse kubounce kitaita.
Wapolo
wape tishu zao ni daipa.
Yo, check. I'm hotter than most, bigger than ghost. It's a one and I'm a seller for coast. One of me most, mem seller, one account on the toast. Ila ni boss, tell my guy represent CEO, you know what I mean? Sifanyi kitu kasi take kufanya. Wanna penda rap ila wawezi kuchana. Na nipo hapa kuinspire wala siku lalama. Chajabu walicho wasa leo mie gana nilifanya. Nilizaliwa niwe great so watu wezi kulingana. Lalama na drama nyingi kwamba wanna bana. Pambana na go hard kama watakana. Mentality stay winning na panga kisha nafanya, yep.
M-A-M-Y, baby, maybe they be asking why lately. Mimi uyo ndo namesikia isha lady. Queen wa kita, queen wa kitamka you follow. Kama Twitter ama Instagram, it's a game hard on. I'm that good, I'm that cool like I should. You already know it's my crew. Nalipia ikienda, silipi ikirude, I'm
Wapo
that rude.
Deep down low, Rasta mommy can see them. In the 12 bars, Rasta mommy have to kill them. Shot them, I shot blood clap, me go kill them. No copycat, bomba clap, me go kill them. Nimi watcha farm, me can see them. Nimi watcha farm, me can see them.
Bitch, come at them, how no feeling holding this. When I'm your number game, they can talk to a petition. Now flows, you got tight, come and find your toto. Now Peter Peku, come and reach your photo. Aculisa, and then the wapi one be a Nico Gato. Nam toto, nam sokoto.
Lego. Uhuru ni kujitunza, usiache kujifunza. Tuliondoka shuleni mita, ndolo tutunza. Hatujibu kitu vingine, tunapouza. Na kesho sokoni ni nini, unachouza. Toto moko moko zinalika, ase. Voko moko moko zinafika, ase. Wakubwa kwa watoto wanaita, maze. Ni Wapolo, wauni ni vita, maze. Jimmy J, Jimmy. Yeah. Jimmy J, mimi. Yeah. Jimmy wa jamii, uwepo wako jamii na nufaika na nini?
J.R.
Mega Kiza weku wa star. Jara Junior mfalme watoto wa mta. Excuse me city police ebana da. Nimekuwa na majukumu na saka chapa. Na hizi beef tunalia na ndizi. Walozianzisha wapo futi sita mesisi. Tunashikana mikono nenda mbali wanyamwezi. Tanga haijabadilika bendera chuma makamuzi. Mina swag, mina flow, mina kila kitu. Navusha mzigo toka Gwanzu kontena mtu. Na kuwa imara, najenga connection na watu. Hambu watakuja nyewe wanajua nilipo chatu.
I'm a city boy, nembo ya mtaa, me gangster. Damu ya kuhaso toka mianzi kwenye matamini. Rapster, hulster, bado ni presenter na hustling ndo kitu itakaonyo kwa. Nimetoka mbali kuje bongo pamba ni ya kombe. So kikombe we mpambe miso pembe sichekeshi. Mara haya na yofanya hake mama ni mazishi. Don't bother, take it easy, want it to ishi. Mara vile binafanya na kanya watoto wasi ni kompe. Na kusanya kusanya majala na chana na gana ni kule madope. Adam kanipa tagi mida mibovu ni membonji. Kwenye dundo moja na kulungwa winji winji. Hini serious mother night. Mother bila kesi toka kijenge sinoni. Mushono mpaka na shamsi sasa. Vunga kauna wenge mana wawo ni tuko resi. Ogopa mahudi vile wanataka bro. Eshima na do. Wapo low, wapo low, wapo low.